Emnyakeni emithathe yedlule ngashiya ekhaya ngiyozama enyuvesi. Mama enginika umthoba nhliziyo yelinesi. Ubaba engivikela ngathi wakhe police station. Ngafunda kwase kwalunga egcineni ngasuza imyezane ngibongiseni. Degree complete, student central wamfezu. Degree complete, uyothi wabona. Mama bomthandazo, next thing is sewuya hlatshelelwa kyakhulewa. Wozani, wozani kuye, babizwe bonke abantu mabese kuye. Ngingena esiguqweni konke kulungile, phumela yona mihle.
Graduate,
oh, I need one is say, oh, I need, yeah. Graduate.